Ndani program ina ya ngwe ndi program ya padera kufika tsiku la lero ambiri ya Malawi mukudziwa koma ngati simukudziwa tikudziwitseni kunena kuti boma la Malawi kudzera ku unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya padziko lonse World Bank anakhazikitsa ntchito meneri project yothandiza anthu amene ali kumadera akumidzi amene atatikira ndi magetsi a Eskom udera kumene chiyembekezo choti magetsi a Eskom akhozafikako ndi chochepa kumeneko anthu asamakhale mundima koma akhale ndi mwayi okhala ndi magetsi a sola pandieno makampani amene amagulitsa katundu osiyana-siyana wa sola amachita zimenezi makamaka kudzera mwa anthu amene amatchula kuti ma agent ne ma agent amene amapita nyumba zosiyana-siyana ndi kuwayikira zipangizo za sola kuti adziwunikira kaya adzimvera wayilesi kaya adzitsa kuchaja mafoni ndili mboma la Lilongwe kumene ndikufuna kuti ndicheze ndi modzi mwa ma agent a company ya Recapo. Recapo ndi modzi mwa company zimene zikugulitsa zipangizo mu project ya ngwengwengwe dzina lija kumaso udindo.
Ndine Beatrice Kaluwa, coordinator ndi mangania kunoku za masolas ngati Lilongwe.
Gawo lanu ngati agent mumatenga lotani kuti chipangizo chifike nyumba mwa munthu amene akuti
ndi ndwanga ndikukopa anthu kuti ndiveze ma agent ndiveze anthu oti akhoza kugula sola mpaka napekezeke ndi chiganizo choti afuna kugula sola icha
ndinu mauzo kuti ubwino wa sola
ubwino wa sola olota kha kuti uli mmagetsi magetsi amazimazima magetsi akazima umakhabe uda kali mmagetsi foti magetsi akwazima ukayatsa sola foni sungakhale osachaja foni foti ulibe magetsi azima.
Program hii ndi ya ngwengwengwe ikukamba kwambiri za nchito kamina project imene unduna wa zamphamvu akuboma la Malawi ndi thandizo la World Bank akukuendetsa kuti akuti inuyo asolano mufikire anthu akumamidzi kumwe kulibiretu magetsi a Eskom nkhani imene ino mwaliyandira bwanji mungalimbikitse bwanji akumidziwo azimene mmachita
ndipo nkhani imene yoyoyeti inayira ndi mokondwa kwambiri ndikanenaso kumbali yanga ine ndi ndinayitengaso kwambiri mokondwa
ye munganga tinoyo munthu ina wapanga chiganizo kale akufuna sola wamva kwanzake wolo mwina kumvera program waonera pena pake inuyo amakupeza ni bwanji
amabiyolera pa foni wolo akati itanitsa sinjedwa so timathapanga kupita kudera kumeneko ukakumana naye ndikukambirana naye bwino ndikuita na alikapo alikapuso sajedwa so yaya
makamanga ngati munthu auti akufuna chipangizocho koma inuyo sama kudziwani koma amadziwa kuti ati kuli agent wa sola inuyo mumapezeka pati mulindi nambala yanu ndi chati
ndi nambala ya Airtel ndi yati ene momu ku Airtel 0999 514 498 0990 514 498 0880 122 554 0880 122 554.
Ndiye pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu inu ndinu munthu wankazi mwangu ndichitisaso chidwi zinthu zimene zitu anthu ambiri mwina amaona ngati zamagetsi za amuna athu zimenezi inuyo ndi mangano ndiyotani pamunthu amaganiza
masiku ano ntchito ndizachimuna ndizachikazi
ndiye mukuchalenja kuti akazi so atha kupanga nawo
atha kupanga kwambiri tikagulitsa magetsi aja kangachepa makupatse moyo wako ngumapita chitsogolo
ino mukafika pa nyumba kuti mufuna kuti mumulumikizire munthu mene mulili mumakwera padenga kuika panelo chani zimatheka
bwino kwa basi timakwera pamwamba ndikulumikiza panelo bwino ukadaulote na upeza kuchokera kulika pokomweko
talimbikitsani ma agent anzano kumaso amayi anzano kuti sola ndiya wina aliyese ndipo munthu mulipindu utha kupindula ngati agent kumaso mamaka pa khomo kumulitha kupindula imene lili ndiana kapena lililoka kudzera kukhala ndi sola mwalimbikitsa bwanjani
ineyo ndi alimbikitsa anthu amenewa kugwira ntchito za solas utha kupeza phindu utha kulimbikitsaso banja lako mwina ngati umangodali amamuna kuti ndamene amapeza ndalama iwenso ungathopeza ndama yogula ti makala iwenso ukhoza kukhala modzi wogula makala kubweretsa pakhomo pacha masiku anu sikudali yakoti mbambo yekha ndamene abweretse sopu ndiyerekeze timapita ngati mtimagulu tachidzimayi tikamawa kumana mmene muchamu timatha kuphunzitsanaso kuti sola ngati mtengo wa sola wa msola zinzotchipirako wolosu nzimayi utha kupanga mmene undibvera panopa ndikuwalimbikitsa kuti iwo afufuze ndithu manambala athu akapite ku likapu kuti apeze sola nawonso akhale ndi nyale pa khomo kama siwa noa kumabanga ndiko luboi luboi ya mauchazo vala kumoka kandisola wateteza jina jichose nyumba uluanago sungari ainda choka hapo anapisha
ndatuhozo kwa mbili Beatrice Kaluwa
ziko mwambili
menemo ndi mene ndajezera ndi Beatrice Kaluwa ndi mozi mama agent a company ya Recapo Solar Systems.
Takugula zipangizo za sola mapeleka pangono pangono kuyambira miezi 6 mpaka saka ziwini mkukwiri sabe sola yo kula nizipangizo za sola zokala ndi waire sipo chachila foni ndi nyali chaja ndi zipangizo zulumiki zira sola kwa eche tindira lano amai nao hainera kutenga pokao nao kukulisa zipangizo za sola ngati maeche ntipalibe joali pereza.
Program yangu ngwengwe tukupitirira kuenda maboma osiana siana kuti tiyankhule ndi ma agent osiana siana kumaso ma agent a company zosiana siana zimene ndizovomerezeka akugulitsa zipangizo za magetsi a solar andziko muno banga makanso pansi pa project ya boma ya ngwengwengwe ndiye ndakutengirani mboma la nkhotakota kundili pa shop ya company ya Vitalite ndikufuna kuti ndijeze ndi agent amene nditu ali oyanganira boma lino kumaso amalumikizana ndi my agent anzake osiana siana boma muno kugulitsa zipangizo zimenezi amene ndi Dalitso Saidi. Office ino ndi mene kuyanganira nkhotakota yose
ende branch mene kuyanganira nkhotakota yose ndino
ndekuti anthu mboma lino la nkhotakota kumaso maboma ozungulira amakhala kuti akafuna zipangizo za solar za Vitalite amakupeza ni bwanji amangobwera kunoko kapena pali ndondomiko zi
ndondo mekozake nzonela kuti boma lose la nkhotakota tilini ma sales agent malo siana siana katundu timakhala kuti tukutumiza komanso tukukapasira ma sales agent kumene kwa kumene ali ma customer amene ali pafupi ndi ma sales agent yo amatha kupeza nawo ndondo mekoteyo kwa amene utali kutali uta kufuna kugulira kompano zimatheka kuti ubwera kompano zatengaso
mapo apanopo kuti afike kuno akafika pa boma la nkhotakota amaenda bwa
akafika pa boma la nkhotakota amatenga nsewa kasungu la nkhotakota bus depot tili ndi filling station ya Mount Meru pa filling station ya Mount Meru pali pharmacy imene imatchedwa Medifar pharmacy akazungulira kusali kwa America pharmacy amakhala kuti atipeza ifeyo shop yathu inapangidwaso makaka a Vitalite ndithudi
ma agent amene mukuti ali madera osiyana siyana mboma lino la nkhotakota ali ngati kuti ndi anthu okhala mmidzi momwemo kapena ndi alendo amakango khalira 40 ni ma agent a Vitalite
ma agent amene wawande anthu okhala mmudzi momwemo amakhala ona kuti ndi nzika za kumweko zimene ziwakhadza kuti thandiza ku magulisa katundu watu mene
ndikuti ali yese mmudzimu akwadziwa palibe sokudiso kuti angakawasowe
zona zake
ndi akakhala kuti pota akunziwa munthu uyu akudziwa kuti uyu ndiwa Vitalite ndondomiko yake amakhala kuti ino amawataniwo kuti mulumikizane kuno
ndondomiko yake ndionena kuti ama peza sales agent pakatundu amene akufunayo so sales agent ama ndiimbira phone ineyo kuti kufunikira katundu kuno ndili ndi maendedwe athu amene office inatipasa njinga ya moto timanyamula katundu nkupita nayo kudera kumene kufunika katunduko
kwa anthu ena ake amene mwina ali kunkhotakota kunkuno koma mwina ali kumalire ndi boma lina nkutali Vitalite ndi manambala kuti anthu akuza kuimba ulumikizana na
ndithu tili ndi nambala ya nkhotakota inoyo kuti akayimba ayankhulana ndi ineyo 0992 09195 70 akayimba nambala imeneyo ndikuti ayankhulana ndi ineyo Dalitso Saidi tiyathandiza ndithu ndithu
inakungoibwerezaso nambalayo
0992 09195 70 ndithu
inuyo mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu munganene kuti chimene chingachititse munthu kuti apange chiganizo choti agule zipangizo za solar lero mwina kampani iliyonse imene wayandikana nayo kumamakamaka tikukamba za Vitalite ngati kuno kunkhotakota chifukwa chani ndizofunika bwani
njira ya kugula katundu wa masola ni njira yonena kuti ndi yabwino kwambiri yonena kuti singaononge moyo wa munthu mwachisanzo kugwisa ntchito ngati makandulo nkwapafupi kuchita nayo ngozi nyumba koma mazipangizo zathu za solar zimakhala kuti nzotetezeka ku moyo wa munthu komanso zathu zizonena kuti munthu amatha kupereka kupa yangachepe imene angakhale nayo fuba kuti katundu wathuyi ndofikirika ngakhale kwa anthu opeza movutikira kumodzi
mukati kupereka pang'ono ndondomiko imeneyo zimatani
mwachisanzo ya mababu awiri metikuitchula kuti ndi blink plus mtengose kupita pa 155,280 kwacha. Munthu ya mamba ndi 11,500. Ndi zotheka kuti pa siku amalipira mayunisi a 364 kwacha. Pongo yambira. So that siku nkakamiza unena kuti apeze ndirama yochuluka. 364 auningira kwa siku. Ndai zinathamangisa ma business ina kozo gula kumina ngakhale ka sabata yose ya ntuntu akuunikira malingana ndimene munthu apeze.
Ndiye mukalimbikitsa wanji anthu ngota kuta kumaso dziko lino la Malawi.
A Malawi ndi ukumemani kulikose kumene mukundibva muziko munomo. Kunena kuti nyengo panopa zuwa limathautipeza pena paliponse. Koma madera ena kuti Eskom izatipeze pazatengabe mzilumika zochuluka. Kwa anthu amene akuzaa kuti magesi azapeza mochedwa, ifeyo tabwera kuzayankha yankho limene lolo. Ndakuzobwera nawo kuma ofesi a Vitalite mboma la Nkhotakhota komaso maboma ena amene alipo m'Malawi munomo kupeza nawo katundu wathu osika mitengo tero.
Akutero Dalitso Saidi amene ndi mkulu amene amayang'anira branch ya mboma la Nkhotakhota. Tikupitiliza kuyendera ma agent a makampani osiyanasiyana mdziko muno amene akugulitsa zipangizo za magetsi a solar mu project ya Ngwengwengwe. Ndiye pano ndiri dera la Ntsiriza boma la Lilongwe. Tufuna tikudziwe ni dzina kwayamba
Limbani Robert Green Impact Technology. Yeah.
Ndiye inuyo ndavetsedwa kuti ndinu modzi mama agent a Green Impact. Inuyo udindo wanu kapena nene kuti ntchito yanu imakudzana ndi chani kwenu?
Ntchito yanu ndiyo kuti ndimatumikira anthu amodzi amene alibe kutekera amene opanda magesi. Ndima lumikizana ndi akofesi. Ndika lumikizana ndi akofesi kama ndibwesera katundu ndi ukasiya kwa customer.
Inuyo ndi kuti mukati mukutumikira anthu mudzi muno mufuna munene kuti anthu onse mudzi muno amakudziwani kwa munthu amene samakudziwani mudzi muno ndi amakupezani bwanji?
Kundipeza kwake ndi kuti amaimba nambala ya kuofesi. Akaimba kuofesi ndi kuti kuofesi amandiimbira ine kuti kumene kuli customer amene akufuna nyale ndi kuti unoko amalumikizana pa nambala yanga nayo ndipite ndikamsire katundu.
Ndi kuti munthu kungoimba 4260 akhala kuti uthenga walumikizana ndi ofesi ya Green Impact.
Akhala kuti walumikizana ndi Green Impact Technology.
Ndi a Green Impact Technologies kulikulu akakhala kuti akuimbira ninu kuti wina watiimbira kwa Ntsiriza akufuna chipangizo. Ndiye inuno matani kuchokera pamene?
Kuchokera pamene ndi kuti ako ofesi amandiimbira ine. Akandiimbira ndi kuti katundu amandibweresera ine ndipite ndikamsire kasoma.
Akunena choncho kuti dongosolo lake limayenda choncho kwambiri anthu akudziwa za nambala imeneyo 4260 ndi kuti mukhala kuti mukulumikizana ndi likulu la Green Impact Technologies komwe muliko adzakulumikizitsani ndi agent amene ali mwina kuseri kwa nyumba yanu mwina sopa khonde panu ono mudzi mwanu omwemo. Ndi chipangizo chimene chimatchula kuti chani?
Amene ndiwo solar.
Wao solar 100.
100. Okay. Yeah.
Ndi kuti alindi chani chani?
Amene alindi solar mabab follow ndi wireless. Wakati pa wireless boso pali bab. Amene timagwiritsa ntchito.
So za kuti munthu agwiritsa ntchito zingati pa chida chimene?
Zinthu zitatu. Amene baba pali kuunikira, kumvera wireless ndi kucharge mafoni. Yeah.
Ndiye inuyo ngati agent mukulimbikitsa bwanji anthu mmaderamo, anthu mmidzimu kuti ndizofunika ndithu kuti apange chiganizo choti agule zipangizo zimenezi adziunikira nyumba mwawo asamagone mandina.
Chimene ndingauze ina anthu ine ndi chakuti kufunika kwa chinthu chimenechi nyumba simukhala ndima, kuchaja foni ndi pafupi, masiku anowa ukhala ndi foni yozima ndi kuti ndi mistake. Munthu umatha kudwala foni ndi yozima kuti ukachaje ndi kutali, umachaja foni pamene popo ndi kuti ngati pamafuna kupeza uthenga foni yako ndi moto uthenga sovuta kukupeza. Usintha kwa nyengo timavera pa wairesi koma aza nyengo mena ngati uzire mene ngabwerere mvula ndi kuti tikamvera pa wairesi timakhala wasamba.
Limbani Robert ineyo ndathokoza kuti tacheza kuno kwa Ntsiriza.
Zikomo.
Mukumverayi ndi program ya Ngwengwengwe. Ndipo akutipatsira programuyi ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya padziko lonse World Bank mchingerezi. Akonza programuyi ndi ya Development Broadcasting Unit DBU. Ndiye pano ndakutengerani ku Waliranji lino ndi boma la Nchinji. Ndikucheza ndithu ndi ma agent a makampani osiyanasiyana amene akugulitsa zipangizo za magetsi a solar. Ndiye ndi Madalitso Chimuka ameneyu ndi agent wa kampani ya Yellow Solar. Monga mukudziwa Yellow Solar ndi modzi somwe kampani zovomerezeka zimene zikugulitsa katundu makamaka azipangizo za magetsi asola. Ndifuna kuti ndimve kuti nanga iye iwo amapezeka bwanji kapena makastomala mapeza bwanji amathandiza bwanji. Ndakulandira mandalika
zikongombiri
kuti munthu akufuna chipangizo cha magetsi asola kuli kunoko kuwaliranji makastomala uma kumana nawo bwanji.
Pali njira zingapo zimeti magwitsa njira. Njira yoyamba ndina kuti ineyo ngati munthu mau makampani ndi shop mu trading center ndi shop ija naipanga brand ndi zipangizo zina zimene kampani inandipasa ngati maposta komanso kulembapo ndi zima service ena amene timakhanga tikupanga ngati njira yoyamba. Ndikuti anthu akafuna kundipeza ambiri amapita pamenepopo chifukwa paliso phone number soyanga pamenepo. Njira yachiwiri ndiyonena kuti mbuyomo kampani itangobwerabwera kumene itatilemba ntchito timayenda mamidzi kumana ndi mafumu komanso mmasukulu ndi madepartment ena ngati kuwapanga sensitize anthu kuwadziwitsa za kampani yathu ndi maproducts amene tili nawo. Njira ina ndiyonena kuti kampani imatithandiziranso pamene makastoma ena awayimbira foni akuofesaji kuzera pa nambala ya customer care ndikupatsana appointment kuti ipite kulitira ndede ndikapitako timapita ndi maproduct athu amene tili nawo timamfotokozera customer tamfotokozera ndi maconditions athu ndi zimene tikufuna customer akakhutitsidwa nazo akakhona kuti ndiokonzeka pa zimene tamuwuza zimene zimafunikazo ndikuti right away timapanga business kuti timapanga kaya application tikapanga application kuti ofesi iso ivomereze kutengera ndi zimene customer atipatse madetails ake avomereza timapanga instore ena kaa ndikupanga sale ndikapanga sale imamphunzitsanso kagwisa ntchito kasola ichi.
Munthu kungoyimba 3020 ndikuti wakulumikiza ndi likulu la yesu
ona zake ndithu
mukulimbikitsa bwanji anthu fa boma likulimbikitsa makamaka project imeneyi liku ayendetsa ntchito imene yoti anthu mamidzi amene atalikirana ndi magetsa Eskom akhale ndi zipangizo za sola.
Ineyo ndikungowamema malawi unena kuti dziko mene likuyendera panopa zinthu zikusintha tikakumbuka kalero tinkagwitsa ntchito palafini ndi zina zote
nyale za koloboi
nyale za koloboi zimenso zinaliso ndi mavutoso ambiri mbiri koma panopa kudabwera masola masolawo ndabwino odalirika kupatula kuunikira kokha masola amene timagulisawo amapezekaso ndi maradio radio imene ikumthandizaso munthu uja kuti akwanitseso kumva mauthenga ena ndi ena ofunikira chonde tatieni tiganize mwamakono ndezina mwaizo ndi masola amene wangongole ngongole yake siyosabola mthumba
wina wakeditu akhoza kumati kodi angotiza masola akuthandiza kulipira ndama zingani mtengo wa ngwengwengwewu mukuudziwa
mtengo wa ngwengwengwetu ndiwosabola mthumba koyambirira kasoma timafuna khali ndi 11,500 kuti tikhale ndi chitsimikizo kuti munthu uyu adzakwanitsa kulipira chinthuchi akatero ndikuti pamwezi adzipira 6,300 kwacha
ndikuti miyezi ngati mene
amasankha kastoma uja kasankha 24 kasankha 12 months ngwengwengwe yakumapereka madilo ake awiri amenewo ndithudi
ndikuti pakamatha 24 zaka ziwiri kapena miyezi 12 mechi chaka chimodzi chidacho ndi chawo
chimechi cho ndi chake azigwisa ntchito mene angakwanitsire komanso kuonjezerapo masolo athu atikamapereka amakhala ndi waranti imene kumulola kasoma uja ngati wachiona ndi vuto chinthu chija atipange contact ifeyo kapena aku ofesi atidziwitsa kuti pakuti kasoma wakuti wakumana ndi vuto tapitani pamenepo within 14 days timakhala tamuthandiza kasoma uja kumpatsa chinthu china especially ikakhala ndi control unit yaonongeka ndikuti timayipanga ases tikapanga ases tapatsa feedback aku ofesi kuti ndinapitako ndayiona ikuoneka kuti ndi mavuto awa timapanga recommend replacement ngati sipakufuna kupanga replacement zimene zofuna kukonzazo timatha kukonza.
Ndatokoza madali
ziko mkombiri
malingana ndi akuluakulu wa kampani imene magulitsa zipangizo za magetsa asola ya zuwa aliboma lina lilose koma ofesi yaikulu pa boma imakhala makamaka post office ndikuchokera pa post office akuluakulu amene amagwira ntchito pa post office a kampani ya zuwa ndamene amalumikizana ndi ma agent amene ali mwa TA wina aliyense kuti ndithu alumikizitse nyumba zosiyanasiyana mboma limenero ndiye mwina tidziwane dzina ine zina ngani Mike Mlongoti
ine ndine Moses Bokosi amene ndili sales lead ku Zuwa Solar.
Okay. Tikudziwa inenso dzina kumene.
Ine dzina langa ndine Sam Ngoma. Ine ndi amene ndimayang'anira zogulisa muno boma la Dedza ndi Ncheo ku kampani ya Zuwa Energy.
ine ndifuna kuti ndidziwe ino ndi office ya ikulu ya Zuwa mboma lino la Deza.
Yes.
Ndizoona ndi kuti kwambiri kumakhalidwe mukuyambira pa post office kumapita mmidzi.
Ya, mene chimachitika post office ni yapanga act ngati main office kuledza kuno. Koma mamidzimu tiri ndi Nyamata ngati Bokosu, uyu ndi sales lead. Ameneyo ali ndi timu yake ya agent. Mamidzimu ngati yeyo ali nimbali yake imene amapanga ti Kasumbu. Na Nyamata ameni wandamena mapita mamidzimu kuti ndi ma agent yao. Tiri ndi to free line zimatha kuteka pena kuti ma customer aje ndi ma advertiser amene akumapanga rand pa wireless ka baya. Aga vanamba la ijaga imba. Tima alinka ntu amena aja, ndima sales lead. Amene alindanya matu ama zoe, semu ntu wa imba foni. Tipele kachisanzo mwina ngati kwa lobi. Kumene kujarizo kwa lobi kulinyamatu wa kutuwa kuti. Kimpasa namba ya jabwana, pali mtu uyu akufuna mkile ni magesi. Nde from there yopa mama tenga, kulimikisa nde jentu hao, paka mtu ya magesi haka mpesi. Namba la mene hii ndi 0994-281874, imeenga tia main line mene yo. Swaga imba mene ndio di... Tima linka kuna kulikosi.
Okay. Company zina zama toka landi to free ngati number ya ifupi Zuwa ilibe paka lipano.
Hey, pa number ina mene tima yuza mene ya 3067. Okay. 3067. Okay. Mene imuta kuimba olusu ungo tumiza message. Tima kuimbira ni kufusa kuti mkuimbira kuti tukutanze ni modani.
Ngajeza joncho ndi Sam Ngoma amene ndutu ndi mozi mwa akulu akulu Azuwa mboma lino la Deza nde tinafika pa office yao imene ili yambilira ya pa boma pa post office kungo lemba utenga kapena SMS pa phone yanuyo yoti sola ehe SOLA sola ku 3067 367 nde kuti utenga umene ufika kulikulu la company Azuwa ndipo akulumikizitsani ku agent amene mwandikana naye mboma lanulo.
Makesia ukono ndia sola, teteza kungozi za moto sola, nipo nduwa sabola ntumba sola, mani ndalama kukula sola, unigira kukitira biznesi kuchajira mafoni kuvera wairesi.
Ndiku pitiriza nditu kujeza ndi ma agent osiana siana kumaso ama kampani osiana siana amene akuthandiza kampanizo kuigira zipangizo za magetsi a sola nyumba mwao kudzera makamaka ku kampani zimene zikugulitsa zipangizo za sola ndziko muno kumaso makamaka kampani zimene zikutenga nawo mbali mu project ya ngwengwengwe imene boma lamala kudzera ku nduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank akufuna kuti madera akumidzi madera akutali kumene anatatikira ni magetsi a Eskom akhale ndi mphamvu zodalirika za magetsi nde ndili pa office ya Sane Money. Sane Money ndi modzi mwa companies zimene zikutenga nawo gawo mu project meneyi. Ndifuna kuti ndicheze ndi agent wakumeneko kuno ndikwatiye Kasakula mboma la Ntchisi imene zinthu zambiri zimachitika kayankhani yokhudza kukonza zipangizo zosiyana siyana akuluta kulandirani program yathu
ziko mukwambiri ine ndi Conrad Chiwaya agent wa Sane Money.
Inuyo monga ngati agent kuti ndi wanu ndi chani
timonetsa kuti tiziseva makastomala moyenelera ngati pakufunika kutema ngati akutifuna kastomala
wina wake ali kuno ku Ntchisi kwatiye Kasakula akufuna mina chipangizo cha sola kuchokera ku kampani ya Sane Money. Inuyo makastomala mumathandiza motani kapena iyeyo amalumikizana nanu bwanji
kastomala uja kuti apeze kuti alandire nyali amalandira kudzera ku mafumu akulu-akulu amene ali masinyo ndi amene amalumikizana ndi makastomala akawalemba makastomala aja kenako basi feti mango katenga list ya mayina aja kuwapangira install ma solar aja
kuwapangira install kumakhala kuti dongosolo lake ndilotani mumakhala kuti mukuwapangira install ulere ukapoka kuti bola list ya kupatsani ya mfumu inuyo mangupita kwangu inga ulere kapena amalipira china chicho
ifeyo timayikira ulere salivira chilichonse tikangoti mpangira install ndi kuti customer uja akuleko ma units oyambirira at least kaya 500 kuti ayambe kuona kuti chinthu ichi chikugwira ntchito motani pakuti tingompangira install yosapanga activate nyali ichi ndi kuti palibe chimene chingenda akhazongokha ngati malo achapi pasi chingagwire ntchito
kuti pakhale ma units oyambira kuti chinthu chija chikhale ngati chidzutsidwe chidzigwira
ntchito. Iya
ameneyo ndi Conrad mmodzi mwa ma agent kuno ku Ntchisi amene ndithu amakala aku igira zipangizo za solar zera ku company ya Sanemane makomo osiana siana ndikupitirira kumva kuchokera kwa ma agent osiana siana kumaso ama company osiana siana ovumilizeka mdziko muno amene akugulitsa zipangizo za magetsi a solar nkhani ndiyoti makomomo ndi mautawe kumadera kumene magetsi a Eskom anatalikira anthu amenewo samagwiritsa ntchito magetsi a Eskom komaso chiyembekezo yoti magetsi a Eskom adzafikako ndicho kayikitsa akumene koko kumene boma mu project ya ngwengwengwe likulimbikitsa kuti anthu agule zipangizo za solar ndienda kutengerani kuno kwa jali mboma la zomba ndifuna kuti ndicheze ndi Edna Pateo amene ndi agent wa company ya Star Sat kamena Star Times imene so ndithu ikugulitsa nawo zipangizo za solar mu project ya ngwengwengwe ndakulandira Edna mprogramu yathu ya ngwengwengwe yapadi
zikomo
ndimafuna ndidziwe kuti kodi nyumba zimenezi kufuna chipangizo cha magetsa sola chipangizo chingafikire bwanji
ndili ndi njira zingapo zimene timagwirisa ntchito ndili ndi ma agent ifeyo timagwira ntchito ngati ma internal agent ndiye paliso ma external agent amene timapeza ndifeyo ma internal agent ndeno amene ajawo ndi amene timathandizana nawo kusaka ma njira zosiyana siyana door to door tena amatha kupanga ngati kuitanisa ngati kansonkhano ndimasiyaso manambala athu a phone
mukati internal agent ndi external agent amene wamakhala kuti ali kuti mumboma
internal agent amakhala zokuti ngati neyo ndili kuzomba ndikho zopeza external agent around the southern region ngati ma district enawo kulibe ma internal agent ngati ineyo anandiremba ndi company ndeno ineyo ndima sakano ma external agent aja
kwa nyumba za kunoko kuzomba kumanso maboma ozungulira akufuna kuti alumikizane ndi wewe ndi Star wa Star Times manambala amene angayimbe ndani
kuzo ndipeza pa manambala awa zio manene awiri 40 84 80 mabeto 4 kapena zio manene awiri 61 88 42 kapenaso zio ma 8 awiri 69 34 773
mina tangu wabweleza ni
ok zio ma 9 awiri 40 84 80 kumabedo 4 kapena zio ma 9 atatu 61 88 42 kapenaso zio ma 8 awiri 69 34 773
Okay, to go to Edina for Tivata and how you did this.
So, Mugambi.
I'm going to Edina Pateo, mainly agent wa company Star Times, Uno, Wajali, Mbomala Zomba, Zinanga, the Mike Mongoti, Banji Zakari Mozi, Mu program Ina, Yapadera, Yangwe, Ngwe, Ngwe.